Yanganani Bantanda.
Exclusive from Malawi Choose.
Dziko lapansi Mulungu anali kondetsetsa moti tonse amaganizwa omuntu silingathe kumvetsetsa. Yekhayo wake mwana chauta adalolera kumpereka kuti akafere machimo a dziko lotayikale, ndipo yense okhulupirira iye asatayike koma kuti akasambire nawo mu nyanja yamwe yosatha. Tsoka mtunda ni nyanja potoyipayo watsikira komweko mwabadwa mu dziko la anthu ochimwa inu. Chisankho ndi chanu kusadabuza wanu mtima mu nkhondo yowawitsa yopanga chisankho choyenera kusankha kuseza mtanda ndi kumulondola Yesu Khristu mwana yekhayo wa mwini moyo. Iye ndiye njira yendanimo mukapeze chipulumutso kuunika kudazika mizu mwa iye awalitse yanu njira. Choonadi mwana wa Ambuye sichida musempe yekhayo yemwe sadalaweko ndi kukolokota mtimabotolo tosungira uchimo. Mwamulandira mwamuna wa mtandayo lero mathokozo ndi malemekezo apite kwa olenga dzuwa mwini moyo. Chisumphi otchedwa na malenga okhala kudenga. Chisankho choyenera mwapanga koma dziwani mwalowa mu nkhondo ngati yama liwongo padzana. Potoyipayo akufunanso wanu mzimu ndi thupi zivere iye mutaye chopatapata chipumutso. Kumulambira mose muliri kukuthula kwa iye matamando koma zaka zoposera khumi muli pabanja tsalu yalekaleka sikusokosa anu mapirikaniro ndi chiliro chodza ku dziko. Mkumbukireni Sala oyamwitsa mmasiku awo kalamba wake. Musamuiwale lakero olandira chitonzo pa uchumba nkudzabereka Yosefe opumutsa mazana mazana anthu kunjala yopya. Muloleni make Samuel akalakase anu malingaliro ndi chimwemwe pokupatsani chiyembekezo chakulira kwa mwana pano pabanja. Alipo towa Farao pano pa ntchito mose aliri kukhalira ndi kupondereza yanu promotion. Zakukwezedwa kwanu pa ntchito zimamuvikira ngati kutha kwa dziko ndipo safuna kuzimva kawiri katatu. Tango yang'anani pa mtanda ndi miliri khumi yokha ngati kwa ayigupto padzana adzagonja mudzasimba lokoma. Ndiwokoza njira pomwe palibe njira Mulungu limampembeza dzanja lake silalifupi kuti sangathe kukukhudzani. Lake khutu mulibe mphenga silogontha kuti kulira kwanu sakumva. Samaodzera inu na malenga zonse mukudutsa mozo wakuona. Munthawi yoyikika kumapeto kwa ndima mudzaona kuwala pachatu sachedwa ngakhaleso kufulumira. Ndi Mulungu adzatheka bwanji uyu musamuyang'anire pansi. Adamulola Lazaro ayambe kuwola ndi kuyamba kumveka mafungo osowetsa mtendere mphuno za ena kuti akapereke moyo. Pomwe mukuyesa ngati zafika posaneneka mavuto ayatsa moto walawirawi pa wanu moyo. Musayiwale kuti ayigupto mukuwaona lero wakufuna kukuthirani nkhondo. Mawa ni mitembo adzamenya yekha nkhondo chauta. Wasamisoni mwayi wogonjetsa omwe amatenga inu ngati chosewenetsa chawo adzakupatsani. Goliati woyima kutsogolo kwanuyo adamukozera wake wake Davide chauta. Zafika posaneneka nthenda sizikuchoka pa wanu moyo. Inde imfa yaliya njalanu banja. Bizinezi yanu yasiya kubweretsa chuma pa wanu moyo. Yang'anani pa mtanda mayankho alipo. Ndi mikwimbirima yake tinachiritsidwa. Yobu adaziona padzana panja komatu kumbukirani ndi chipiriro zonse adalandidwa ndi njerekesi chauti adamudalitsa nazo mochuluka. Palibe angatemberere wanu moyo poti idamukanika kale Balaamu ntchito. Ndi Mulungu woposa zonse mumampembedzayo yekhayo yemwe sadalepherepo ndipo palibe chingamu lake. Mavuto mukuwaona lerowa ndi akuti wake ukulu ukaonekere. Komwe kakuoneka kochepako chakhumi musayiwale kumpatsa mwini madalitsoyo. Musadenkhawa kuti mawa mudzadyanji. Ingothangani wake ufumu ndipo zonse moyo wanu malakalaka ndi kukhumba zidzaonjezeredwa kwa inu. Za wake uthenga falitsani ochuluka mudziwe pokhala inu ndi mchere ndi kuoneka kwa dziko lapansi. Dzetsani mtendere pomwe pakungana mtambo wa mikangano chimwemwe dzetsani pakati pa chisoni. Pulumutsani ena ndi uthenga wabwino kuti asakakhale zakung'anjo ya moto nkhuni. Lapani chimo nkomalecherecheri kunka dzikoko. Nthenda zodabwitsanzi nkhondo zapachiweniwenizi aneneri onyengawo adatero tuchauta kuti ndizo zizindikiro za matsiku otsiriza. Tsiku lomwe ngakhale kwa wake mwana ndi chinsisi likhoza kukhala lero tukayanso mawa. Chofunukira ndi kukhala okonzeka kuyenda muchiyero kuti mukakhale naye limodzi ku ufumu wake. Abale anga yang'anani pa mtanda.
Exclusive from MalawiChoose.com. Another one.